Unishiraha, unishihamu, nyotamu, tamu tu. Umenishika kirombaya, pezi letu liko mfaya. Ni umeni kusababaya, kila kitu nasema haya. Hata kupe nini, wakupebeza, kupelamo mabima. Kama nyapezi, hawawezi kuipima. Wana waridi tamu, ilila nizidi tamu. Kwenye baridi tam, joto likizidi tam, tam, tam,
tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam.
Lua umezidi tende. Sina cha kufanya zaidi, acha nikupende. Ona we ni kwite mnyamo, chaze na makopa lolo. Oh baby give me more, more, more darling. Wengine watanisema vibaya, eti nimejichanganya. Acha waseme vibaya, mimi habari sina. Wala waridi tamu, hili la nizidi tamu. Na kwenye baridi tamu,